Radio Pulpit, 657 AM.
Yeso ratola uphile lona ke mo latuwa ke ka ufa ke niya wena ka mele le moya ke tsa ha ye nyane o pa tsotlhe ta ye le morena ke mo fo wow ta to ke ka itsa ya how you say ha e kan ki mela tu mela u tlatse le u si twa ha ka o ntswa rele. Greetings in the name of Jesus this afternoon. I'm going to carry on with our word, Hebrews 12, from verse 8 to 11, about discipline. We are going on about discipline, disciplining ourselves. We need to be chastened or disciplined if we make error. Hebrews 12 verse 8. Yona ka sepedi bala ga ka tsela ye. Ge e ba ga le kgalo bya le ka bana ka moka. Gona ga le na bana, gona ga le bana ba ga go titi le bana ba sred. Modimo ore re dumelwe go galwa re le bana ba gago. Modimo ore gala ka mangwalo a makgethwa. Ore gala ka ba latedi ba rena, ore gala ka baruti ba rena re ba hlompe. Re gale mane gape ka borena. Ka English, if you are not punished as all his children are, it means you are not real children but bastard. We must allow ourselves to be disciplined, bana ba Modimo. Verse 9, iri, in case of our human fathers, they punish us and we respected them. Batswadi ba rena ba re ba re khalema and fell re ba hlompa. Ka punishment eo e dira gore re ba hlompe. So how much more then should we submit to our spiritual father and live? Modimo a re galeme le batswadi ba re galeme. Ge re le batho re galemege re amogele gore we are not perfect. Hence lentswe la Modimo le re dulang re rapela, re dule re rapela because re dula re dira dife. Modimo re le ga ruta barutiwa ba gago ba mmotsiša gore a re rapele re reng a re le re tata wešo wa magodimo, our father who art in heaven. Thapelo eo ke ya ka mehla, nako le nako re dira dibe, re dira dibe, ra tshwarelana rena ka borena. Hence re re forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Re tlo ya ko verse 9. Or ke ba dile verse 9 or re ya ko verse 10. Botata go rena ba mo lefaseng ba ile ba re gala sebakanyana go ya ka mo ba bego ba bona go lebane. Eupša Modimo yena o re gala gore re golege gore re kgwetse kabelo mo bokgethweng bja gagwe. Re šomela bophelo bjo bo sa feleng. bjalo fasting bja fela mora se bakanyana, we are temporary. Rapella to the eternal life bana ba modimo tla re tlhompaneng re amogele le re lentjwe la modimo bo hlale bja mathomo go go motšhaba go go tšhaba modimo ga re tšhaba modimo re tlo tlhompana re le ka bo rena bja rena re tlo tlhompana re tlo tlhompa bagolo bja rena ge re ya ko verse 10 ko verse 11 ka metlha ge motho a galwa go bona lanke gakwe gakwe bose o kwa bohloko ka nakwana yeo fela e re ge a šetše a rutilwe ka go galwa moo a phele ka go iketla e le moloki motho o phela ka go iketla e le moloki ge fela a amogetšwe go galwa ge re sa amogele go galwa re tlo phela o tlo phela o bona o kare batho ba go tloile wena ga o ratiwe empa ge re amogela diphoso tsa rena re tlo phela ga monate re lokologile hence the word of God says re dule re hlompana re phele re rapela re sa stope re tshwarelane ge ke e bala gape monka English e re Mo verse 10, for our earthly fathers discipline us for only a short period of time and chastens us as seemed proper and good to them. But he disciplines us for our certain good, that we may become sharers in his own holiness. For the time being, no discipline brings joy, but seems grievous and painful, but afterwards it yields a peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it, a harvest of fruit which consists in righteousness and conformity to God's will and purpose, though an action resulting in right living and right standing with God. Re amogela kgalemo re amogela go galwa re tlo phela botse re tlo phela ka tlhomphano e re lengwalo mangwalo a makgetho a re re be di action tsa rena a e be tse di phelago re se ka ipolela ra rena re so re so ba re be mangwalo a phelago mangwalo a phelago ba re bone ka ditiro ba re bone ka diketso tsa rena ge re ya kwa go lengwalela Revelation 3 verse 19 Modimo or I correct and discipline everyone I love. If Modimo wa re punisha a se gore o re tlhoile o re bontšha lerato o nyaka go bona tumelo maphelong a rena gore tumelo ya re faith ya rena how deep it is mo go yena re tšee serious bana ba modimo yona mo go Revelation 3 verse 19 ge a re I correct and discipline everyone I love. Let us take this seriously and take the way we think bana ba morena and act accordingly according to the scriptures. Re ska ba stubborn. Proverbs 25 verse 28 le yona e sa bolela ka discipline. Here a man without self-control is like a city broken into and left without walls. This verse emphasizes the importance of self-discipline as a safeguard. Bjalo ka le security gore o verse ya gatella gore re be le self-control mo go discipline. Re ska ba le manganga bana ba modimo re sa tlo ya malao re sa tlo robala modimo sa tlo ba le rona ka nako tsohle gona mo bo selemo se ke sa buša ke bolela gape re motshepe re tee tumelong pledge re e dirileng le le godimo e tlamilwe gobane re pledgile ba re dise re tlo dira se le se le se sengwele tso go morena re sa bolele fela go kgatlha motho gore e nna ke boletse ke tlo dira so empa diketso our act di sa bonagale re tlogele bostapone re tšee tumelo seriously ka ntle le tumelo ka ntle le go dumela le go acta ga gona moriana e re faith without action is dead. Ke a leboga morena, ke a leboga. Ke ka moo ke kgothatsang ka gona, re te kgothatsang ka gona tšatšing la lehono. Jehova Papa, ke a leboga le bošego bja lehono mese ya lokileng, re sa le bana ba gago ntate. Re tlatše mese ya lokileng. Ga gona wa go swana le wena, re itshepetše wena Papa. Ke wena fela setlhabelo sa rena, setšhabelo sa rena tate. You are our rock, our strength, and our refuge, Morena Modimo wa ka. Re go leboga le manthapameng a lekgono a go wa go swana le wena Papa. Re tiše maatla ntate, re be mangwalo a phelang, re seka ba baiketsise, re seka nyaka bona, re rapele ka mo go feletšego. Wena fela o tsebang dipelo tša rena mese ya lokileng ga gona o mo a ka tsenang pelong ya motho ke wena o re tsebang tate wa lokileng re seka ba baiketsise ntate wa lokileng ke a rapela re tshepagale tseleng e re e tsamayang kgole ke mo re tswang kgauswi ke mo re yang disign re a di bona tsotlhe mese ya lokileng batho ga re sa tlhompana ntate batho ba iketsetsa batho ba iphelela mese ya lokileng a lerato la gago ntate mogau wa gago ntate o be le mogau ntate have mercy on us Morena Modimo wa ka ra go leboga ntate ra go leboga Jehova ra go leboga senatla sa Modimo we are nothing without you my Lord in the name of Jesus I pray.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM. 657 AM. It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.